songa y'omusajja Christopher Okello Ojem eyakwatibwa olw'okulumba essomero erya Gaba Early Childhood Development n'atta abaana bana. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Kituma Rusoke, fayiro yeesindikiddwa ewasaba abawaabi w'emisango gya gavumenti bagyongereyo okugoberera emitendera. Rusoke Kituma era ategeeza nti abasawo ba poliisi be bagenda okwalipoota ennyonnyola entegeera y'omusajja ono Christopher Okello Onyumu n'okulaba oba ng'omutwe gwe gukola bulungi, wadde ng'abooluganda lwe balumiriza nti alina ekizibu ku bwongo. Ono ategeeza nti batandise okunoonyereza ku katambi akalaga omukyala eyeemulugunya nti Okello Christopher Onyumu eyatemula abaana eggaba nti yatemula omwana we omw'omwaka gumu nga yiwa mwaka gumu n'ekitundu mu mwaka gwa 2019, naye omukyala ono nti yeekubira enduulu kyokka n'atafuna bwenkanya.